something different.
Yeah, brother, level.
Exclusive to Zayda Hype Mag.
Belize Vilimba,
Atomic Empire.
Dela City, bitch, take a number to be. Dela City, the Vima Cap, Vima Tipangako busy. Dela City, bitch, take a number to be. Dela City, the Vima Cap, Vima Tipangako busy. Dela City, Yonza Vichitika, every week you be my capo. Now for Vima Tipangako busy, na magelo. Full, manga chenin zimu, easy chill 10, kwate kwa sila ni shini beam. Kuseni ni kuuka na mulama, not brim. Unoganiza maningi kutu nazi preza bimu. Ah, iseni party hard. Manga tape ni moto kachima lila mama. Olo tape ni chikubi chazula na vana. Bene matha na wanje mabaya wapanza kao. Zani preza na wagai, tiba paka wata. Yeah. Dela City, bitch, tika na machubi. Dela City, na vima kapu, vima tipangako busy. Dela City, bitch, tika na machubi. Dela City, na vima kapu, vima tipangako busy.
Nikonda itu flavor, nikonda pink thunder, kulibe ina flavor. Kuna choka branca, pina chocolate flavor. No need na za mix, solo dry tisa vingwa. Big up Tango T, I heard J.D. Na chusa chena nyimbo just to show you I'm a G. When I'm in the club, my swag is always on flick. Kuna bala na katote kole mbewa Ango T. Chika puta Nicola, silifa nikana drink.
Dela City, bitch tika na machubi. Dela City, na vima kapu, vima tipangako busy. Dela City, bitch, tika na machubi. Dela City, na vima kapu, vima tipangako busy.
Level. These are on a massive tune here. Brother, hear this.
Atomic Empire.
Dela City, na vima kapu, vima tipangako busy. Na vima kapu, vima tipangako busy. Dela City, bitch, tika na machubi.
Brother.
Exclusive to Zayda Hype Mag.